Uzobona ngami ngiyashikeleza Intombi yomZulu namuhle ngizoyishada vele ngizoyiholela Ngiyabanika benzani bathi abayifuni mina ngiyabadayisela Imali mayingenini Imali mayingenini Imali mayingenini Uzobona ngami ngiyashikeleza Intombi yomZulu namuhle ngizoyishada vele ngizoyiholela Ngiyabanika benzani bathi abayifuni mina ngiyabadayisela Imali mayingenini Imali mayingenini
Ungezani mai 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 genile man.
Ungezani
mai mai.